qiyaastii 3 boqol oo kun oo qof oo falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga Gaza una qaxay koonfurta Gaza kadib markii uu amar ka yimid militariga Israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah Hamas ee waqooyiga Gaza ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan. Dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee Rafah iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka ee Gaza. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daadguraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysnaa, isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka in ay muujinayso tallaabadani inaanu jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya kaas oo lagu ilaalinayo Falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan. Mareykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafah, laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinaca dhulka ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyay hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafah. Intaasi waxaa sidir Biden oo sheegay toddobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafah ah. Wadahadalladii Israa'iil iyo Hamas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Hamas ayaa weli hakad ku jira, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celceliyay marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Hamas ee ku sii haray Rafah, sida uu hadalka u dhigay. Hal qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka ee la xidhiidha dagaalka Gaza ayaa weli taagan. Senatorka madaxa bannaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Mareykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar milatari ah oo dhinaca Mareykanka uga taga. Sanders ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay qaaday dagaalka dhan ah dadka Falastiiniyiinta oo dhan, isagoo ku tilmaamay masiibo, sidoo hadalka u dhigay. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isbarbardhig ku sameeyey dagaalkii Israa'iil iyo Hamas iyo dagaalkii labaad ee adduunka, isagoo u sheegay NBC in Mareykanku laba bambo oo nukliyar ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka, isagoo ku tilmaamay duqayntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah, islamarkaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dowladda Yuhuuda, sida uu hadalka u dhigay.